yande joni no wittodi e min taa capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar Dianganta on. Nder ko e kibaruji men ni hannde waranji e goho lewru Aout ñalaano ittanaani safariji finaa-tawaa nder leyɗe Afrique. Batu guudo woni laawol nooga ɓero ko leydi Niger wonno juula de ñalaani. Ɗonno himɓe dillo wonɓe gomɓe to nokku OIM noonni de Agadez naati nder murtere ko balɗe ɗiɗi ɓe ƴama gurnal lobban. Yewtere men pindinol ni ndiyam maayo leydi Niger gonni naati faa ɓattake métriji jeego o denne anndinore de kasitinaani himɓe gatta hilnaare waɗaama ɗum dogal reenugol himɓe tokkomi o nampirtol haalaaɗe kibaaruji men. Nonnoon ni leydi Niger ni juuli ñalaande waranji e goho e lewru Aout noon ni batu guudo kan woni batu laawol nooga ɓere noon ni ko leydi Niger wonno juula de ñalaande ittanaane hano safareeji leyɗe safareeji finaa tawaade leyɗe men ɓareeɓe Afrique noon ni hikka ko ɓe tuugi nder batu guu woni ñalaande ittanaane hano ñawtol leɗɗe e leɗɗe men ɓaleeɓe noon ni nder leyɗe Afrique noon ni ko finaa tawa ɓantaari wondi no heɓo dow ñawtol ngol noon ni nder leyɗe Afrique noon ni ɗum waɗi ni har ko wattani leydi maraɗi nane biye nder wuro maraɗi ni connoɓe safariji ɗi no hokki ɗum sembe sanni. Ɗum waɗini Souleymane Habou kan woni forejo mbi en ni fedde de noon ni connoɓe safariji finaa tawa noon ni o hokki jadimin Mohammed Mamman Fama.
Ko wiyete safare finaa tawa kam woni safare ɓaleeɓe, ɗum wonno sawrugol neɗɗo dow leɗɗe, ɗum woni ceɓe leɗɗe na haakoji mum ɓiɓɓe muɗum na ɗaɗi mum ko nanndi e muɗum. Ko sawrute har leɗɗe kam wonnoni so ƴeewama hono naange kañum diabete e tension en pewri en ndeɗo safare du no tawɗa nokku muɗum sanne e ley fii sawrugol yimɓe. Min keɓi ekkintinoji kewɗe e loctoroɓe ko waɗnimi, to koɓe kollimin ɗum du kam wonno sawrugol no jonte paɓɓe e ko nanndi e muɗum. Woɗi ɗen anndi du kamɓe toɓe koye maɓɓe ele koɓe cawrto ɗum eɓe itta e safareji ɓaleɓe ɗi endan eɓe gollitira. Jonka minen ka ko jaccanimin woni har filla e terde no safare nde hani yarri ni ɗum ɗon du no wodi nomin gatto kay seni joni wartu amin komin cawra ɗum
nder wakkati dungugu. Himɓe tawani nder leydi Niger ni ñaw paɓɓe e ñaw rafi harande kam ɓuri suulugo himɓe noon ni ɗum ɗo kam ɓuri torugo himɓe nder lokotorore yekuwa département Magariya région Zender. Noy teddirka ñawtol maɓɓe ho ƴirti Moussa Alhaji Harou hoorejo loktorore den o fantini jadimin Zara Boukar no fi on wontiri.
CSI yekuwa loktorore fotorde noon gam yekuwa e hoore mum ni nde en daari ko watta himɓe 335 eko dekki kan en tawa no buuri nder mum. Loktoroje pamare 5 kan en min tawda loktoroje gonɗe no golla. Hannden ni paɓɓe kan en ɓuri nanngude himɓe waddaɓe nder loktorore amin nde enda. Nder ñalowma waɗan himɓe hemre ɓe cellal emin ƴewtinto. Nder wakkati hannden oɗu ni fa hannden nde en daari himɓe no tawra rafi ke ƴeran ñamdu. Ñaw weelaaɓe du no nannge himɓe no torraɓe kam fuu e riwru e ñaw poofe. Nannguɗo ñaw paɓɓe deniiɗe cattay he mum sey hokke safaare hoota wuro yarowa. Moɗe catti he mum du sey fadde loktoroore Magariya waɗani safaare.
Ko koɓe habaruji ɓe ñamey tawa e Dosso kamɓe gonno ɓeydani andal kenga e hannde nder wuro Dosso dow fiidurwi diggo ñaw paɓɓe. Docteur Idrissa Sabiti hoorejo ɗiɗa ɓo kawji ɗo fi sijila leydi durwidore e ñaw paɓɓe o wi moye fuu no handi wadda balla mum ngam durwidol e ñaw paɓɓe. Nani fama ka jadimin Aoussou Abdourahmane o waddi.
Himɓe leydi Niger fuu no goodi golle ɗe kaani waɗude ngam hollude ɓii leydaaku mum. Tawe jon en partiji himɓe leydi kokkooɓe habaruuji jannginooɓe neɗɗo fuu no woodi golle keɗaaɗe e mum. Hanno mi haaliri ɗum hanne ɗon to moɗon ɗum wari golle ɓiɓɓe leydi nafo. Eɗen kaani waɗude batu jooɗa haale dow durwudugo e ñaw paɓɓe
gu. Himɓe sappo e joo keɓiɗa ñaw covid noon ni nder leydi Modifa nder jeɗɗire de e kanto lewru ndu noon ni. No hoorejo loctorore den fantini o wi ɗum tokkana gaɗa rafi ɗoytanade laabi kisnoji neɗɗo ñaw coronavirus noon ni. Ɗum waɗi ñawgu wartiti nder laawol gotol ngol ni omo watta daane yaago e himɓe ɓe gaɗa kural kisnowal neɗɗo ñaw coronavirus noon ni. Nani fama ka docteur Moussi Abdoulaye hoorejo loctorore den o fantini jadimin Guidi Abdourahmane.
hande ni min sappo e joo tawraɓe ñaw coronavirus ugu enda miɗen he waɗanede safare du himɓe sappo e ɗiɗo jeeyaɓe département Difa e himɓe tato jeeyaɓe département Guingini de ɗum sattay non fuu e himɓe ñaw coronavirus ugu endan ni fa himɓe jeggitani ɗum amma hande ñawgu endan wangiti himɓe wakkan mum ɗowtanake laabi joɗɗinaɗi gan durwididde ñawgu endan himɓe tufake kure hisinde ñawgu endan ko sakiti sey ɓe acci ɗowtanade laabi joɗɗinaɗi ɗi endan himɓe kakkilum durwa ɗowtanade laabi joɗɗinaɗi ɗi endan gan hisinde ko e mum'en tufiɓe ɓe kumnayi kure mum'en ɓeydu durwa gara tufo kumna kure mum'en ɓe tufaki ɓendu fa handen durwa gara tufade
himɓe dillo wonɓe leyɗe ni gomɓe no nokku hano hawjine fi himɓe dillo wonɓe de leyɗe duniya o iam noon ni de agades himɓe ɓe ni ɓe gaɗi murtere mabɓe to ɓe naati nder murtere ko balɗe ɗiɗi ɓe gonɓe kolla metta ɓerɗe mabɓe iɓe ƴama gurnal lobban e fa hankasen tittinkina ko waɗi dow laabi ɗi jottintaɓe nder leyɗe mabɓe noon ni ɗum ɗo ɓe gaɗani ɗum waranja yaago waranji e goho lewru du mo gonɗen nder mum nani fama ka oksara safari horejo nokkuden o fantini jaadimin Anise Karim.
Nous continuons à assister nos bénéficiaires.
Minen ken wallutude himbe dilowambe tawabe to aminbe wattu ko tawibe keba kambe du hono be jita ko e mabbe fa woda soddego leedi mabbe to mabbe kebe joodo wono wodir dum won ko lati saddano kanon don du fa hande ni en heedum golla sanne hawtade e hokkobe kanyi gouvernement leedi Niger kanyi e leedi mabbe den endan ko wattu be kebe ngada kotol wuro mabbe do ndimaako nan non ko wayli fu wala e gollal amin wallutugol mabbe gol se hojaama joni do tawden do kanyi asamakal yaade arlitta min godnani kambe dilowambe enda nder nokkuje ɗe ko watta himɓe ujunaji nayon e hemre capanɗe jeeno e nayon hawtade e dirkuton e hoore muɗum minen kene minen golla sanne ko watta komin keɓe min gaddanaɓe ballaga
kamɓearagepied pour continuer à les assister
puɗɗol jeɗɗirede ni ɗuuɗal tamoɓe liƴƴi noonni gomɓe far weenu tchad ɓangguere difane diwama ɗum ɗo tokkana gaɗa kaseti mo himɓe Boko Haram wari o waɗaniɓe noonni gam ɓe dilla nder nokkure nden ɗon jaadimin Guide Abdourahmane o yewtidi e neɗɗo gon noonni ko muya inde mum haale nani fama ka o fantini dow mum
de gonga tamtoɓe dow weenu tchad du enden fuu diwowama ɓe fuu ɓe dillowi sayni mayɗo illa toon min he hoore am jeydaɓe an tatogom tawama toon enden kabalewa ɓe bara no himɓe dilliroy toon enden ni no yurmini sanne e diwama siri fuu wala dillidoyɗo goɗɗum wuro mum himɓe ɓe enden ni no kaani ballire ɓe gala ceede ko naata loore ceede loore ɗen du ɓeydama sayni woɓɓe jaari loore nden warta ho ƴita ɓeytu gal looreji ɗin enden he koƴƴe mumen keƴoray téléphone wala du sako ɓe nodda ɓe kalana jeydaɓe mabɓe lildowoɓe goɗɗum hunde nde ni no yurmini
sanne
jinganoɓe hano himɓe noonni no woni no dari gan waɗugo ano taykaki noonni dow dartingo jawdi e sarusuji gomnati noonni gan huntugo hajuji himɓe e dabareji lobbi keɓo noonni gan hettinade noonni ɗi goni haalaji gattaɗi yeeso to korol ɓeydol andal gaɗagal zender noonni fuɗɗorde jeɗɗire de fedde MPCR waɗi noonni dow balla pagod kokkol andal noon ko waɗana nder balɗe ɗiɗi noonni ɗum waɗana kana himɓe capanɗe tato noonni ɗum ɗo ni hara ko ƴe watta communeji tati kan wontanuto olelewa e zender noonni gam fama heɓo nani fama ka Alhaji Sadat Ilia ɗam malam hoorejo MPCR ɓangguere zender o fantini jaadimin Ali Keita.
Dewtere noon de MPCR fedde daranide laabi gollude holla ɓi leydaku muɗum waɗi ɗum ndu nder balla pelle balliroje fedde de enden ko ni Allah waɗi dewtere de enden waɗama denne sayde wadde himɓe nawtorode dow laabi mara leydi nokku to hennon fuu commune yaade région ko hiɗa du kan woni kaden himɓe pelle daraniɗe himɓe leydi ka en du anda ko winda wi'a nder dewtere de enden ko watta kamɓe du ɓe bawa waɗude golle ƴewtinade no maral commune uji e région ji ɗi enna wonano waɗire miɗen giɗi du tawe himɓe nawtorake dewtere de enden nder golle mum'en hande e jaamu misali nder hawju commune ji ɗi enden
au niveau de leur commune.
Stade général Seyni Kounté ni de galluñe may hayre ɓuri mangude leydi Niger noonni nde waɗi wakkati ko fedde kafa noonni darni golle mayre to latol bal ko leedi duniya wala no wadi der mayri gollawol wadi ni wakil leedi shinnini wondo do leedi Niger juri nokkude den gan dabareji lobbi kebo ko moddinta nokkude den no handiri nani fama ka horejo istar general Seynou Kounthié Ari Isaka Ousmane horejo on gada diludu ambassadeur on o fantini jadi min Leila Nuhu no be gardi
cette visite rentre
jaki tunto wade stade général Seynou Kounthié gadaki ki enden ni wadama gandarode golle moddinol stade o enden no gonano gadiri ko watta duni fa handen nokkure de enden ni yada fodde no labi kawjidi nokkuje latul bal jamani handen o enden biiri gan kaf fedde dental lede afrique hawjine filla latul bal e fifa fedde dental lede duniyar hawjine filla latul bal kan en yami nokkure de enda moddine min kala namadu fodde no golle moddinol stade o enda hana wadi redi leydi shin yamama jabidu wallirde ko watta moddinol gol enda wadi palais de sport e nokkuje latirde bal tawade der kogol stade general Seynou Kounthié gol enda ka endu moddinte
bi leydi Niger Amina Seni ni der fijo doggu dada gondo no wadi Lucerne ni leydi Sis ni o latake didabo kengande do doggudu ko metrigi didi ko wada non ni batugudu hawri ano dudal doggobe non be leydi duniya de o hebi jama ko to wari didabo der yottene pindinol ni natol diam mayo leydi Niger ni yottaki didol olol gol nonni do eto gadangol nonni hantorde lewru utudu nonni der andinore hollama hilnare wadde dun do ano topole mawde gadaadi balde taktidi kan waddi dun dun wadde ni hano goddo fama do fi mbi enni hano mayo leydi Niger nani bi enni ABN nonni o hokki jadi Moktar Hamadou Fama nani kokone sungala fantini
il faut dire que
elle noga e jeuleur out dumnan e noga didi woni ko dum yotti didol olol e do fi etol natugol ndiyam dan endam do kure yewirde etol ndiyam do endan galdu nyeme nanno sey dum hakkila sanne sabu illu noga e jeuleur out dumnan e noga didi don yabbe ke do didol olol gol do fi chatti ndiyam de to ami minen den yabbe ke didol olol gol sey himbe tinno sanne sanne dum tokkito dum yewtino wodde horebe do konna ndara nokkuje tawabi jippinede himbe se ndiyan dan wadoy bonanda nonni ngande buri ni endan nato tan e didol bodol gol se ndiyan dan duuda ko yotto didol bodol
pour atteindre la lettre rouge
den dari sembe natol diam mayo go rawani dume bawden wiude hikka
faire une telle comparaison
wadde pondol gol do hokkata himbe kibaru jida don enda ko wodi ni woni dum hollani no wonno chatte majjum foti dum du konnano min kollirto dum woni didi min gadi didol olol mbojjitowol mi yotto didol bodol choddo e dow du didi won ko min tugoto min kolla horebe gal sigilade ko way worede yeso
der balde nabi en lebbi garoji no sembe majjan latoyto
il faut dire que cette
nato ndiyandan dun kan diyal to balani non ko leydi mede ila ilaaji ko nato to dun don waawi yotto waade watugo lewru septembre yaade darago lewru octobre to dum bur satti ni wonno illa watugo lewru out yaade darago lewru septembre yude lewru septembre dun heban nato ndiyan yo jam fa guiné kan don don dan wala sembe sanne hisude dan tiida
e beaucoup plus maîtrisable
dane de gattata yaade e urbe do fongo mayogo
oui il faut dire que
sarusi kawjira fina ko darta may Niger metego ABN minen to amin min kaldata himbe wuro dun do golla laamibe non kay en holoto himbe wuro min tugata ko ko goldir amin holli min kolla horebe nenno on ko horebe kay ko mu'en ndara ne wati ko tay sigilake himbe ben enda dun du konna gabata hojo dabareji kisinoji
afin d'améliorer donc les prises de décision
do min derna ton habaruji me e fulfulde amma jabita don habaruji dangal hausankore ko gungu dan tani Muhammad yottinto mo ngada habaruji din fu ketno don batto joda kalam monafisa Adamu Sirfu yottinta kirtenta jamhirti studio
kalangu diva do radio alternative
lamba chapan ejena ejena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena tobere ejoy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre edidi tobere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena ejena fm studio kalangu